Ngibingelela la balimi nginamukela esiqephini sethu sasibili sengede yangoMeyi okungunhlaba kulonyaka u-2024. Ikhasi lesithathu kuya kwelesine osihloko sithi umuthi omkhulu wezolimo uwile. Ibhalwe nguWinnie Shelembe, umeluleki wabalimi bomoba. Ifundeka kanje. Abeluleki badlala indima enkulu ekuthuthukisweni kwezimpilo zabalimi. Bakwenza lokhu ngokudlulisa ulwazi kubalimi ekubaqeqesheni nakukubaxhumanisa nezinhlaka ezibalulekile ukuze umkhiqizo wabo uqhubeke njalo njalo nezimpilo zabo zithuthuke. Ukuzikhandla kukaMnumzane uThulani Ngcobo ekuzameni ukushintsha izimpilo zabantu kungufakazi kulokho. UMnumzane uThulani Ngcobo ubengumeluleki wezolimo obeyilekelela ikakhulukazi ngomoba ngaphansi komnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwemiphakathi yasemakhaya okuwuDART. Uqale ukusebenza nabalimi abalima ngokuncane bomoba ngonyaka wezi 2011 kwathi ngonyaka u-2012 kuya ku-2016 waba yingxenye yokutshalwa kwamasimu omoba ayizibonelo esiwabiza ngama-demo plot abalimi bamaphakathi nesifundazwe e-Mid-Ilovo nase-Richmond. Inhloso yamasimu ayizibonelo kwakungukuthi abe yizikole zabalimi kusukela umoba utshalwa kuze kube uyahlahla. Enye inhloso enkulu yalamasimu ukuthi abalimi bakwazi ukuthola imbewu yomoba ehloliwe nenhle eduzane nabo kunciphe izindleko zokuyithenga kude. La masimu ayizibonelo enze umehluko omkhulu kubalimi basesimothi abase-Mid-Ilovo. Ngonyaka u-2015 kuya ku-2016 utshalwe amaheka awu-3.2 ezinhlobo zomoba u-N12, u-N48 no-N54 esimoti. La masimu agawulwa imbewu kabili, itshalo nehlumela lokuqala. Le mbewu yatshalwa amaheka angu-55. Abalimi basesimoti baqale ukulima umoba ngo-1995 benamaheka angu-35. Njengamanje amaheka omoba angu-120. Labalimi bakwaze ukuthenga ogandaganda babili, umshini u-crane, amageja adonjwa ugandaganda kanye nenqola, bakhanda namathuba emisebenzi endaweni ngemali yomoba. Ngonyaka u-2021, isikhungo sezocwaningo ngomoba eNingizimu Afrika okuwu-SASRI sisungule uhlelo lokuhlonza nokuhlola umhlabathi wabalimi abalima ngokuncane. Ngenhloso yokuthuthukisa ulwazi lwabalimi kanye nabeluleki ngomhlabathi. Ngokubambisana kukaMnumzane uNgcobo noSASRI kanye nezinhlangano zabalimi, kwakhethwa indawo yaseSmoti ukuba ingene ngaphansi kwalolu hlelo. ESmoti kuqalwe ukuhlonzwa umhlabathi ngoNtulikazi okuwuJulayi ngonyaka odlule okuwu-2023, kwaqedwa ngoMfumfu okuwu-Okthoba nyakenye. Imiphumela yokuhlolwa komhlabathi yamasimu aseSmoti yakhombisa ukuthi umhlabathi wabalimi unenkinga yobumuncu. Ubumuncu buholele ekutheni izimpande zesitshalo zingakwazi ukuthatha imisoco emhlabathini, kuthikamezeke ukukhula kwesitshalo bese kunciphe isivuno. Ngokubona ukuthi abalimi baseSmoti bazolahlekelwa isivuno ngenxa yobumuncu, uMnumzane uNgcobo wafaka isicelo kuMnyango wezoLimo nokuthuthukiswa kwemiphakathi yasemakhaya ukuba ulekelele labalimi ngomcako wabalimi ukuze umhlabathi wabo ulungiseke ubumuncu. UMnyango wasivuma isicelo sikaMnumzane uNgcobo wanika abalimi baseSmoti amathani awu-132 omcako wabalimi. Imisebenzi kaMnumzane uNgcobo iyancomeka kakhulu ngoba lo mcaka wabalimi okunjengamanje sewufakiwe emhlabathini uzokwenza umehluko omkhulu kwisivino somoba wabalimi. Singabhala incwadi ngeqhaza elibanjwe uMnumzane uNgcobo ekuthuthukisweni kwabalimi bomoba maphakathi nesifundazwe. Lala ngokuthula amapholoba, siyohlala sikukhumbula njalo ngamagalelo akho ekuthuthukiseni abalimi bomoba. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngezinhlobo zomoba e-Oak Farm. Ngiyabonga.